Yacheni tu nilibata zama za kale nshainyeka
sana.
Yacheni tu mininjoi huko zamani nshaumiswa
sana.
Yacheni tu nilibata zama za kale nshainyeka
sana.
Yacheni tu mininjoi huko zamani nshaumiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeeka. Usikunje kunje sura utazeeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye, bia tam.
Asikwambie mtu tutu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye.
Pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza, jamani nani kamwaga pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza. Mishalewa niko chakali, mishalewa
mishalewa
mishalewa, nyaka nyaka shalewa
mishalewa
mishalewa, sijelewi mishalewa
mishalewa
mishalewa, hapa mtazi mashalewa
mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, be a time.
Aye, be a time.
Asikwambie mtu tutu, be a time. Bia, bia, mitungi, be a time.
Aye,